News Hour on UFM. Powered by NewsNote. NewsNote, now you know.
E re bongwe fela le bagane le ura bosupa ka ura bosupa itumeleng kwena ke o re litile ka dikhang ke ne ke go kaela gore ra go buisana le ba magalisotha se ke malebana jalo le dipakanyo tse ditsweletseng jalo kwa Brits Water Treatment Project ke di upgrades tseo tse sa leng di simolotsa ka 2015 a o siame re magae
ke yane nkgonne madume go bona le baredi
ke utlwile go tlhola thata anong kere gongwe ke go fetsona go nwa metsi o tla boa gape
no ke siane a moshiki o tswelele teng
re a leboga ga ke batle ka moso o bo rene ke go botsa dipotso ke utlwa gore wa go tlhola re lebogetse thata nako ya ga gore go amogetse mo UFM a re simolole ka this upgrade tse di diriwang kwa Brits Water Treatment Plant di sa le di simolotse ka August 2015 ha ke itse from where I'm sitting ka re gona le di delay kgotsa is this project is sentse le monakong ya yona e e filweng for completion
le ke gore re mo dise go ntse le dikgwetlho tse di bakileng tiego jaaka sa tsa go kanya bontsi jwa matsapa a rona ke gore gonne project e re dira mo boemong jwa lefapha la botshaba la metsi le kgelelo leswe go nna le ledile leng gore ba tshwanela ke gore ba le tsenye mo projekeng gore kgontsha go tswelela pele mme ka ntata ya ditsamaiso tse di nnang teng tse e leng gore re le ba magalisi ga re kgone go di efoga go tsaya nako ga ditsamaiso tseo go tla go dia projeke go tswelela pele jaaka ne rona re ka tswa re kaya ke ntlha ya pele ntlha ya bobedi e leng gore e bakile dipiego ke ditshupetso tsa baagi tendi le mabapi le gore ba lla ka gore e ka re projeke e le ga e tshwanela ke gore e ba ungwele ba re ba sane le seabe go ntse le ditiragalo tseo di le mmalwa mo e leng gore ba nna ikuela gore le bone ba tle ba nne le seabe ka ntle le foo ke yone ke ne ke sa tswang go fela yone ya gore gonne re kry-a tšhelete from the national fiscus go na le ditsamaiso tse e leng gore re tshwanela ke gore re dilete mme ntle le tsone projeke ga e kgone go tswelela ko pele mme ka kakaretso dintlha tse pedi tseo ke tsone tse di rileng gore projeke ga jaana e be santse re tsweletse ka one re tsere e konosetse
so go na le tumalano ya gore contract e tshwanetse be feditswe ka around March 2023 ke mo ngwageng o tlang mme ministera go ya ka statement se re se boneng o le kopile jaaka magalisotha to work as hard as possible and complete by December this year a o nagana gore le na le the capacity and the energy ya go fitlhelela this request ya minister to complete this project by December this year
o ka go rola gore malobanyana fa mo kgweding ya motshanong fa ene e simolola ne re tlhoma project ya moretele south bulk pipeline e leng gore e simolola ko planteng ya rona ya Klipdrift e fitlhelang ko profenseng ya Gauteng mme project eo re dirile ra be ra e fetsa within time ebile re santse re na le nako e ne e setse mme le yone e ne ntse le dikgwetlho tsa gore go kile ga nna le ditshupetso tse ne di dira ke baagi ga o lebelela projeke tsa rona tsa go upgrade our own water treatment plant ya Klipdrift Falkop water treatment works re kgonne go supa mo nakong e e fetileng gore fa dilo tsotlhe tse re di tlhokang re na le tsone le di le le teng ga ona sepe se se ka kgoreletsa magalisi water go ka kgona go ka dira di-mega infrastructure project jaaka ke bua le wena fa o lebeletse projeke yotlhe ya Brits water treatment works re tsamaya mo go 82% in terms of total completion gonne e dikarolo di le mmalwa di-flocculator channels tsa rona re di feditse the current civil project e tsamaya 100% ga o lebelela the depth chamber le yone e tsamaya mo 100% lebelela the expected end product re lebile the chlorine contact tank and control room le tsone re mo go 100% re bua ka civil works o lebelela the clear water tank and pump gallery we are sitting at 100% the GAC filters re tsamaya mo go 100% slice dam 78% o lebelela body sand filters 65% ka jalo ntle le gore go nne le matsapa ke a umakileng ditshupetso le go diega ga gore madi a re tshwanetseng re a dirise mo projekeng a goroge re na le tumelotletseng ya gore jaaka tona re kopile tsa rangwa go ya fifing mo kgweding ya sedimonthole be re tshwanela ke gore projeke re re feditse ntle le gore go ka nna le selo sengwe se e leng gore se mo godimo ga matla a rona mme se re itsa o ka kgona go ka konosetsa projeke jaaka re kopilwe ke tona
So re lebeletse gore kgotsa go tlhalosiwa gore fa projeke e e sna go konosediwa e tle go thusa thata go arabela mathata a metsi jaaka re itse le a tlhokego mo baaging ka kakaretso and also for commercial purposes ko maspaleng o wa Madibeng o re itseng e le o mongwe wa bo maspala ba ba tshwenngwang ke tlhaelo le tlhokego ya metsi ka kakaretso but baagi ba lebeletseng tlamelo ya metsi go tswa from this plant ba survivor jang fa re bua jang
nne ke gore o tla tsena go gakologela gore rona re le Magalis Water re di implementing agent ka jalo mo e leng gore masipala o tshwanetse o nne le seabe ke mo re buang ka reticulation mo e leng gore maikarabelo ke gore metsi ga fitlhile ko madutelong kana di-reservoir masipala o tshwanne ke gone ke fatsa gore metsi ao a tsamaya go fitlha ko metsesetoropong le ko metse magaeng mme dimasipala di setse di itse gore mo e leng gore ba nna le dikgwetlho ba kgona go tla go dirisa tankering e le rona re tleng re e dirise ga e le gore go na le matsapa a tlamelo ya metsi mo e leng gore diplante tsa rona di ka tswa di sa dire ka ntsha tsa tlamelo ya motlakase kana mabaka a mangwe a leng gore a ko ntle ga taolo ya rona mme ga jaana se nka se tlhalosang baagi ba masepala wa Madibeng ke gore ga jaana the water treatment works ke 60 megaliters a day mme ga re setere e feditse re konoseditse e tlabile 80 megaliters a day 80 megaliters ke 80 million liters of water e leng gore the water treatment works e tlabe kgona go a ntsha a phepafaditswe a ya ko madutelong a ba tsamaya gotlhe mo masepaleng wa selegae wa Madibeng ko e leng gore a tshwana ke gore a fitlhelele gone mme we are targeting gore bonyane about 75,000 households mo Madibeng ba kgone jaanong go nna le metsi mora ha re projeke re konosetse re commissione e ne gore it is fully operational
ra le bogare magae motho ka se ikhatolo sentla etswe letseng pele ya kgao go e rulagantsweng ya motlakase kana rolling block blackouts jaka re itse re mo stage 6 for letsatsi la boraro ka tatelano se se ama yang ditirelo tsa lona jaka magale sotha tsa tlamelo ka metsi go batho ba ba lebeletseng ditirelo tse di botlhokwatse go tswa mogolona
ne ke ke gore di plante tsa rena tsohle tsa Magalis Water tse di fitlhela mo Northwest le ko Gauteng di ikaegile ka gotlhe 100% mo tlamelong ya motlakase mekgao gongwe le nngwe ya motlakase e re tsenya mo kotsing ya gore re ka fitlhelela le gore re palwa ke go neela baagi bulk water mo e leng gore fa motlakase o tsamaile nako e e telele o fitlhela le di-reserves tsa rona in the system di fela mme le metsi a re a beileng yaanong e leng gore re a dirisa ka nako e leng gore ra le matsapa a tlamelo ga se a fitlhile gore a gore ga go sona sepe mme ka jalo re ikuela mo bagaetsong gore a re somarileng go dirisa metsi mme le rena fa re itse gore go ka nna le matsapa re tle re tseye maikarabelo a go ba itsise pele ga nako gore ba tle ba dire dithulaganyo tse di maleba gonne bontsi jwa nako dikgaogo tse dingwe tsa motlakase ebile ga se tsa load shedding go gongwe o fitlhela go nna le di-transformer le di-substation tse e leng gore di ašwa di tshwanela ke gore dikarolo tsa tsone di baakangwe go gongwe paakanyetso di tsamala ja le mabedi go a gola le mararo mme mo nakong eo fa go sena tlamelo ya metsi rona re atla re le ba Magalis re tla ka di-water tankers go netefatsa gore mo nakong e leng gore plante tsa rona a not operational baagi ga ba fitlhelele metsi go na le mokgwa o mongwe o re dirisanang ka one dimasepala gore bonyane le a metsi a satlhe ka tlwaelo baagi ba kgone go fitlhelela metsi
ra le bogare magae go na le ntlha o e buileng ya Sedibeng kgantele fa o batla go bua ka Madibeng ke nngwe ya dintlha tse di botlhokwa re tlile go bitsa gape re tle go bua ka yone jaaka re itse gore bontlhangwe ba that water board bo tlile go tlisiwa ko go lona jaaka Magalis Water jaaka e sa tlhole e le teng kgotsa e tla sa tlhole e nna teng go tloga fala gompieno le kolomela fela ke kganye re tla go bitsang gongwe ebile o tla mo studiong re tla go e nnela disanyane go ya ko pele re lebogetse nako ya gago maitsebane re lebogile thata David Magae ke se bueledi sa Magalis Water re lebogetse theetso ya gago le mo maitseboeng ano ke ura bosupa ta mo godimo ga tlhogo.